kwera likido kubina kwe yongira mu bulirucha na dalamba chala ngabeko kolo raba sajia wakubadu kakone batu kano wakuba suri robu vuna nzi wabu kula vidida avana awamno wakuba kuza nga chino chivide kaba chala banjo kwenye kememe avala nebabula kukatono wakubanga bako wola tembo embele nilabi kidemba chala basuka mchukumi erom sasu wafe avasanze kushalulu gonjo na chuo gomu municipality yentebe district yewa chiso ngaba chala bano balumiriza babbabo okubadduka ko ne babalekera omugugu gw'okukuza abaana ate nga nabo tebeesobola mu byanfuna
erinnya bampiseka emigabo Anet abakyala ekituleetera okusumbuyizibwa oba okuleetebwa obulwadde bw'ennyiike abakyala abaami batutulugunya nnyo oba school fees abaami batuddukako mu maka ne badduka ne bagenda ne tusigala n'abaana obbalabirira kati obulwadde ne bweyongera ne tubeera mu buzibu nnyo kati ne tubeera balwadde bayi ebirowoozo
Mpiti Bolivia na Mubiru, Mavira Lugonjo na Chuogo, Andi Mchala Spengo Maza, Nisome Sajia Biwe ya Tusangira. Nisome Mazima Tua Itu Inovu Gugu Ngabuli Mochikumi. Na ena Janga Tusome Sa, Diomona Mubuli Renyinike ye, na Tukola Momuli Mugu Nogola ba. Obuzi wabuzi, Elisele Visingo Obusinga, Buva Kubami ya Baba Batu Wasa, Nibatu Zala Mwabana. Katinza Andi Mchala Spengo Maza, Msajia Nzala Mwabana Musambu, na Abandekera, Wensula Mpangi, oyina okunoonya omulimu okolesa obuzibu bwetusanga basajja kutusuulawo n'obuzibu obulala kubanga tetuyina mirimu ebiseera ebisinga abakazi bwe bimusobera beba bamaama b'osanga ku nguudo nga beetunda beba abakyala b'osanga n'anywa omwenge ne yeeta beba abantu b'osanga ng'abaana tebandibye naye ng'olw'embeera maama abwe gye balaba ayitamu gye baleetera okubba